olo e mafuta male SBS Samoan.
Afa apea nei ua mana na o motu o manono ma polima. E fa avae se malo e ese mai le malo tutu atasi o Samoa. O se malo tutu atasi o ainga i le tai. E sisi aisa na lava fua, fa iei ana lava tu la fono, ia pe iei sona lava tupe, wale oto e whaonga aina le tā la ale mālo Samoa a o sana lava tupe, e iei ni ona sui ampasa, isi fai ngā mālo i fafo, e ima sona sui ampasa ia pia. O le asa tūlanga e ma fai iei ona fai asa fai ngā mālo tūtu atasi whapena mō ainga i le tai. I le tala whasolo pito, e tele tangata, tele atunuu, ua tau mawhai e whaavaina ni mahalo tū maoti. E iei tangata ua tau mawhai e whaavae o lātou lava atunuu mā lātou lava whainga mahalo, i ele ele olo ono no fuai, e ui o ia ele ele o vahenga o se atunuu. E whaingoina o micronations. E pei o le... Leali I o Leonard Casley, I le tausanga e afeiva se laufitu se fulu I Western Australia, na whaasala laufa alawa I tele mai ei pena whaailoa whaalawa I tele mai ei a Leonard Casley, le avea o lana whaato anga, mātunu utu utu atasi e whaingoina o le Principality of Hutt River. Na ia tō fiai a lava e avea matupu o le Principality of Hutt River, Ma whaailoa mai ai e le to e totoongia ni ana la fonga I le mālo au se tālia, ona o ia e le o to e avea masa siti seni. O le ase tūlanga o I tū ai ngā tunuu, po whai ngā mālo whapene. Na whaalia Harry Hobbs o se professor I le Constitutional Law I le University of Technology Sydney, taluona iei le internet I le lalolangi. Ua te lele suinga po ua te lele suinga I le wai I tangata e whaavai I nga tunu uwhapenei po micronations.
I think micronations, or the idea of micronations, has changed a lot over several different generations, I'd say. The common view you might have of someone who wants to create a micronation is egocentric. Someone where the world revolves around them, right? They haven't got the thing they want. Well, since the growth of the internet, I think micronationalism is much more about a community.
Professor Harry Hobbs. Ole ali o Niels Vermish. E to alua lana whanau o se tangata anu ua Belgium. Ua ia whaalia lona avea matupu o se vaenga o le konitineta aisa le Antarctica. O lona whaalanginga o le Grand Duchy of Flandernis. Na whaalia e Niels Vermeersch.
Grand Duchy of Flandernis is the only country in the world that doesn't want any humans on its territory. And that's something unique, something more special comparing with other governments, but also comparing with other organizations. There are already so many organizations working for climate change and for Antarctica. That's where we make the difference. We are the creative ones. Today we are an official environmental non-profit organization that is using the concept of micronationalism.
Le Grand Duchy of Flandrensis, Leli o Niels Vermeersch. Na whaalia Professor Harry Hobbs, e pei o se mea mālie. E pei o se mea ula le nofo o se tangata matofi a lava e avea matupu o se atunuu aile o se atunuu moni. E pei o le konitineta le Antarctica. Ai o se awala lea ua mawhaia I enisi ona tū leise mau I mata upo olo tā ua I ata I lātou. E pei o leali I o Niels Vermeersch, malona sao I polo kalame o suinga I le tau.
You're a country, you get one vote. If you're not a country, you don't get any votes. Antarctica isn't a country. It doesn't get any votes in any international environmental treaties. So many of these micronations claim a portion of Antarctica to try and raise attention to environmental concerns.
Professor Harry Hobbs. I wharani na whaailoa le unungalii o Olivier Majon-Pierre, le tōwhia o ila ualawa matupu mamasiofo o le taulanga o Aegis Mortis. Na amata o se mea mālie, e whātou sīnā tu waitanga tātā whawhau I le tā aulanga. Harry Hobbs.
It was created as a way to bring the community together. And so the small town in France had spent had a lot of troubles for many, many years, and people were leaving. It was economically a desperate situation. And so two people, a couple, decided they're going to create their own micronation and create their own nobility titles as a way to draw tourism into the community and to revitalise the town. And it's been really successful.
Olivia Pierre.
Well, most of people, sometimes they do create their micronation because, first of all, they want to be a king. Some of them have a big ego, we must say. We're more focused on what we can do for our city, on how we can promote our city.
Na whaalia Jean-Pierre, o leisia o ngāo micronations, e pei o se mea ula po se mea maalie, a e mawhai o na tūle yeitanga tai whaia ngā luenga mō se tāulanga po se nuu, e au noa ma le whaatalitali i le whainga mālo. E pei o lona micronation o Aegis Mortis.
Alors, nous, le concept de la principauté d'Aigues-Mortes, résumé en deux mots, c'est la citoyenneté alternative. L'idée est de pouvoir mettre en place des actions.
E whamalulu atu o le grand plenar sa tatau on whaaliliwina i le ngana peretania mai le ngana wharani. Atonu a whaavae se mahalo tū ma oti po se micronation o ae ngai le tai. Whaisona sui hai komesina i apia, i a totongi pe charge i o natusi folau, pe a fia malanga atu i a tangata anu o upolu, masawai, te tau na ieini visa, a me se ala au la vavale mai upolu, o i mai sawai, e fia urufale i le mahalo tū to atasi o ae ngai le tai. Pe fiasi asi tu risi i monono ma polima. E le ngata i lea, ia ole a vea fo i tu u ngā vaa o le sisi ngā fua i le teimi o sauninga o le mahalo tu to asasi o se tauvanga wha a vaa o mahalo po ole a international ia tu u ngā vaa o le sisi ngā fua o le mahalo tu to atasi o Samoa. A tonu e mana ia fo i, ia sina whaafasenganga o le micronation po o se mālo tūtu o tasi mō ai ngai le tai. Ua le valava o na iei ia le mau mō le avea o Tasmania, le motu o Tasmania i le tū i sauteo au se tālia nei, ma mālo tūtu o tasi na iei nisi i Tasmania, ua le vau na lātou tū le ia le mau ina ia iei so lātou mālo tū mo oti po se mālo tū tō tasi e ese mai i le mālo tele i Ausentalia nei.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.